kwata muko
DNA
bebete yale namuka omulungu alinda muka eyopesa nkuba nkunya miko
sizuku kakuba sebaka wafuka masige nembeka mukwano jangu tudde waka madala onzikirira bonyambuka obugambo obusufu bwonsonseka banno bavula kyokka kwadduka ndi munda ndiwulira mu kasooli wish you knew how you look before me need to know don't have to worry bwe bali obakira bali 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 bonna obakira bwe banno obakira bali 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 bonna obakira bwe bali obakira bali 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 bonna obakira bwe banno obakira bali 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 bonna obakira njagala nnyo ombeere ku nnia abakufa bateekeko koma kulowooza olusinda ku mulimu nvuma nze love many people talk about you gwe mpenzi wangu they don't know what we have gone through kwata muko bebe teyalinda muka omulungi olimba muko eyo fese nkuba enkubya miko kwagala emirundi wajindobo
jaja
nze nakwagala dda wadde wakondobo bwe bali obakira bali 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 bonna obakira bwe banno obakira bali 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 bonna obakira bwe bali obakira bali 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 bonna obakira bwe banno obakira bali 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 bonna obakira sizuku kakuba sebaka wafuka masige nembeka mukwano jangu tudde waka ndi madala onzikirira bonyambuka obugambo obusufu bwonsonseka banno bavula kyokka kwadduka kwagala emirundi wajindobo
jaja
nze nakwagala dda wadde wakondobo bwe bali obakira bali 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 bonna obakira bwe banno obakira bali 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 bonna obakira bwe bali obakira bali 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 bonna obakira bwe banno obakira bali 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 bonna obakira ndi munda ndiwulira mu kasooli wish you knew how you look before me need to know don't have to worry